waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha abriilna ay tahay 23 sanadka 2025. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. waxyaalahaad idaacadda maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
meeshaan maanta waxaa loogu mudaaharaadayaa walaalkeen cabdifataax axmed oo khamiisii dhoweed laba askar ay toogteen. ujeeddada maanta waxaa waaye inaan mudaaharaad uu muqadis nagu yahay oo aan xaqiisa u soo dhicino wiilka walaalkeen ah.
waa mudaaharaad looga soo horjeeday sidaad maqlayseenba booliska victoria kadib markii wiil soomaaliya ay ku dileen xaafadda footscray ee magaaladan melbourne. warbixin dheer ayaad ku maqli doontaan. sidoo kale waxaa ka mid a taariikhda xisbiga greenka oo qeyb ka ah barnaamijyadeenii doorashada bisha may saddexdeeda ka dhacaysa dalkan australia, iyo weliba wararkii soomaaliya. marka horese wararka waxaa ugu waaweyn: isbahaysiga oo sheegay inay kordhinayaan lacagaha lagu bixiyo arrimaha gaashaandhigga dalkan australia. ra-iisul wasaaraha indiana waxa uu cambaareeyey toogasho lagu dilay 22 qof gobolka kashmiir ee indiya ay maamusho. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran, waxaana ku bilaabaynaa iyadoo shalay ay ahayd maalintii ugu horreysay oo dadka loo ogolaaday inay codkooda hore u sii bixiyaan ka hor maalinta doorashada oo ah bishan may saddexdeeda. ayaa guddiga doorashada ama Australian Election Commission waxa uu maanta sheegay in dad ka badan nus milyan ay codkooda dhiibteen maalintii koowaad oo shalay ay ahayd. taas ayaa dhaaftay, ayaa la yiri, tiradii maalintii ugu horreysay codaysay doorashadii federaalka ee lasoo dhaafay ee 2022, taasoo ahayd 310,000 oo qof inay maalintaasi codeeyeen. dhanka kalena guddiga doorashada ayaa ku boorinaya dadka dooranaya inay dhanka boostada ku codeeyaan inay horeba u sii dalbadaan arjiga lagu codeeyo. ku dhowaad 2.2 milyan oo qof ayaa loo diray araajida markaasi lagu codeeyo oo boostada lagu diro. qofkii u baahana waxaa lagula talinayaa inuu toddobaadkanba uu markaasi dalbado arjigaasi boostada lagu codeeyo, iyadoo sharciyan la dhigayo in arbacadan soo socota ay tahay maalinta u dambeysa, waa arbacada bisha soddonkeeda ay tahay maalinta u dambeysa ee qofku uu arjigaasi dalban doono. waa arjiga waxaa postal voteka loo yaqaane. iyadoo ka mid a ballanqaadyada waaweyn ee doorashadan ayuu isbahaysigu wacad waxa uu ku maray inuu kordhinayo maalgelinta dhanka difaaca ama gaashaandhigga dalkan australia oo uu ku bixinayo 21 bilyan oo dheeraada 5 sano soo socota. tan ayaa u dhigantay in miisaaniyadda gaashaandhigga la kordhinayo 4.5% marka loo eego wax soo saarka guud ama waxa g d b ga loo yaqaano, taasoo marka guud ahaan lacagaha lagu bixiyo arrimaha gaashaandhigga gaarsiinaysa 2.5 ee lacagaha wax soo saarka guud ama g d b ga dalka. qorshahan peter dutton ayaa sidoo kale sii kordhin doona, ayaa la yiri oo gaari doona 310,000 gudahood. wuxuu sheegay in australia aysan nabad ballan qaadi karin, sidaas darteedna loo baahan yahay in la kordhiyo arrimaha gaashaandhigga. inta uu socday doodii saddexaad ee ay yeeshaan labada hogaamiye oo ay martigelisay channel 9, ayaa mr dutton la weydiiyey sida isbahaysigu uu u keenayo ama u bixinayo lacagahaas badan ee uu ballan qaadayo inuu ku kordhinayo arrimaha gaashaandhigga.
John Howard didn't outline the budget from opposition and it's not something you can do from opposition.
John Howard ma qeexin, ayuu yiri, miisaaniyadda markuu mucaaradka ahaa mana aha mid la sameeyo markaad mucaarad tahay. waxaan qeyb ka ahaa, buu yiri, guddiga maaliyadda difaaca ee dowladda, iyo weliba markaanu mucaaradka ahayn waqti dheer waxaad la shaqaynaysaa, ayuu yiri, hay-adaha muhiimka sida khasnadda, maaliyadda iyo kuwa lamidka, si loo ogaado meesha markaasi dhibku kaga jiro miisaaniyadda ama lacaga laga jari karo, ayuu yiri. Mr Albanese ayaa dhankiisa sheegay in isbahaysiga looga baahan yahay inay caddeeyaan sida siyaasadaha ay ku dhawaaqayaan ay u bixin doonaan qarashka ay ku bixinayaan markaasi.
And now what Peter wants the viewers at home to do is to vote for him.
Hadda waxa Peter Dutton uu doonayo waa in dadka na daawanaya uu ku yiraahdo aniga isaga ka codeeya kadibna lacagaha uu jaro. Haddeer ayuu taas cadeeyay, laakiin ku u sheegi maayo ayuu yiri meelaha uu lacagahaasi ka jarayo. Cadaaladna ma aha taasi, waa inuu sheegay halka uu lacagahaasi ka jarayo, waa inuu sheego aan dhehe halka uu lacagahaasi ka soo jarayo. Saddex suxufi oo Channel 9 su'aalaha u weydiinayay labada hogaamiye ayaa sheegay in Peter Dutton uu ku guuleystay doodaasi u dambeysay, iyadoo labo ay Dutton u codeeyeen halka kan kale uu Albanese markaasi u codeeyay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Al Gore ayaa dhaliilay Madaxweyne Trump mar uu khudbad ka jeediyey magaalada San Francisco ee gobolka California, isagoo ku eedeeyey Mr. Trump inuu burburiyey dadaaladii lagula dagaalamayay isbeddelka cimilada iyo inuu khatar gelinayo ama khatar ku yahay dimuqraadiyadda dalka Mareykanka. Al Gore oo 77 jira, haystana bilada Nobel Prize-ka la yiraahdo, ayaa ugu baaqay shacabka Mareykanka inay ishortaagaan kana horyimaadaan dadaalada Trump uu ku doonayo inuu gebi ahaanba tuuro siyaasaddii isbeddelka cimilada iyo hay-adaha dimuqraadiyadda dalkaasi. Isagoo ka hadlaya kulanka loo bixiyey toddobaadka cimilada ee San Francisco, ayuu sheegay inay jiraan casharo laga baran karo naadsiyiintii Germany marka oo la fiirin karo si loo fahmo waxa hadda ka dhacaya dalka Mareykanka.
Theodore Adorno, who wrote, "The first step in that nation's descent into hell was," and I quote, "the conversion."
Wuxuu ahaa Theodore Adorno kii qoray in tallaabadii koowaad ee uu dal u qaado inuu cadaab ku socdo oo markaas uu la joodo waagii naasiyiinta Jarmalka ay tahay in dhammaan su'aalaha runta ah loo beddelo kuwa awoodeed. Wuxuu ninkaasi sharaxay sida naasiyiintu ay u weerareen wadnaha farqiga u dhexeeya runta iyo beenta. Maamulkan Trump wuxuu isku dayaa, ayuu yiri, inuu abuuro nooca runta ah ee iyagu ay jecel yihiin. Waxay dhaheen, buu yiri, Ukrain ayaa weerartay Ruushka, runtuna waa taas beddelkeeda, ayuu yiri Al Gore. Ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa cambaareeyey waxa booliisku ay ku sheegeen toogasho lagu dilay dhowr iyo 20 qof oo dalxiisayaala oo mintiyiinta Kashmiirta India maamusho si dhow ama iyagoo markaasi ay qof qof u toogteen. 24 meyd ayaa goobta laga helay, goobtan oo meel ku dhow dhulka lagu muransan yahay, ahaydna goob dalxiis oo la yiraahdo Bahalgam. Labo qof oo kale ayaa geeriyooday iyagoo lagu sii wado isbitaalkaasi dhaawacii looga daaweeyo. Booliska ayaa ku daba jira oo raadinaya ayaa la yiri kooxda weerarkan fulisay. Booliska ayaa weerarka ku eedeeyay inay ka dambeeyeen mintidiinta diidan xukunka India, wuxuuna boolisku ku tilmaamay fal argagixiso. Wasiirka koowaad ee Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, ayaa sheegay in tirada khasaaraha weli aan la xaqiijin, laakiin wuxuu sheegay inay aad uga badan tahay kuwii hore loogu beegsan jiray dadka rayidka ah sannadihii u dambeeyey. Mr. Modi ayaa soo gabagabeeyey booqasho 2 maalmood oo uu ku joogay Sacuudi Carabiya, wuxuuna dib ugu soo noqonayaa magaalada New Delhi. Qoraal ka soo baxay ayuu ku sheegay in dambiilayaasha ay tahay in lagala xisaabtamo waxa ay sameeyeen.
Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover.
Taasi ayaan u diraynaa, ayuu yiri, dadkoodii ay jeclaayeen ku waayay oo halkaasi lagu laayay. Waxaanu u ducaynaynaa kuwa dhaawacan inay ka soo kabtaan sida ugu dhaqsaha badan. Wax kasta oo lagu taageeri karana waa lagu taageerayaa, ayuu yiri, dadka dhibkan lagu sameeyey. Kuwa ka dambeeyey falkan karaahiyada ahna waa in cadaaladda la horkeena, ayuu yiri, lamana cafiyayo. Ajendahooda shaydaan ma guuleysanayo, ayuu yiri. Sida ay nooga go'an tahay inaannu la dagaalanno argagixisadana ma aha mid la loodin karo, ee way sii xoogaysanaysa, ayuu yiri. India iyo Pakistan ayaa kala haysta labada qaybood ee Kashmir ay ka kooban tahay, mid walbana wuxuu ku doodayaa in dhulka Kashmir oo dhan ay iyagu leeyihiin. hogaamiyaasha caalamka iyo madax badan oo uu ku jira boqorka Spain Felipe Lixaad iyo Queen Leticia ayaa xaqiijiyay inay ka qaybgeli doonaan aaska Padre Francis oo dhacaysa Sabtida 10-ka subaxnimo waqtiga Vaticanka. Governor Generalka dalkan Australia Sam Mostyn ayaa sidoo kale la filayaa inay ka qayb gasho. Waxaa sidoo kale ka qaybgalaya madaxweynaha Argentina Javier Milei, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Aaska ayaa la filayaa inuu soo jiito dad aad u badan oo yimaada iridda hore ee kaniisadda weyn ee St Peter's Basilica ee Vaticanka ku taala. Naxashka Francis oo sidoo codsaday ka samaysan loox iyo birta zinkiga la yiraahdo ayaa la geyn doonaa gudaha kaniisadda, kadibna waxaa laga qaadayaa halkaas iyadoo la geynayo kaniisadda Rome ee la yiraahdo Basilica of Santa Maria Maggiore, halkaas oo lagu aasayo Pope Francis. Maria Marzilva oo dalxiiso ka timid dalka Colombia ayaa sheegtay inay rajaynayso in tallaabooyinkii horusocodka ahaa ee Padre Francis ay soo socdaan marka Padre cusub la doorto.
Ojalá sea alguien igual que Francisco.
I hope it will be someone like Francis, and if not.
Waxaan rajaynayaa ayay tiri inuu noqdo qof la mid ah Francis oo kale, hadii kale uu ugu yaraan noqdo qof isbeddelo fiican sameeya, ayay tiri, iyadoo dhawaan la dooran doono Padre cusub oo bedeli doona Padre Bob Francis. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Gobolka New South Walesna waxaa la soo sheegayaa inuu ka dhacay dhulgariir, balse wax khasaaraha uusan geysan. Dhulgariirkaas ayaa ka dhacay xeebaha bari ee dalkan Australia saaka subaxii hore. Geoscience Australia oo ah hay-adda markaasi la socota arrimaha dhulgariirka ayaa sheegtay in xajmigiisu uu gaarayay 4.6 magnitude una ku dhuftay 3:00 subaxnimo meel ku dhow magaalada Singleton ee gobolka Hunter ee New South Wales oo 200 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Sydney. Laakiin sarkaal sare oo ka tirsan markaasi ama barta culunta dhulgariirka Phil Cummings ayaa sheegay in gariirkaasi laga dareemay dhul aad u ballaaran oo laga bilaabo magaalada Wollongong ilaa Port Macquarie oo labaduba ku yaala gobolkaasi New South Wales. Saadaasha hawada birta magaalada Melbourne inta badan waa cadeed iyo 26 digrii, halka Sydney roobab la filayo 25 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.